na mama atakushika tama utakuja kuzama Bibi na mama atakushika tama utakuja kuzama
La la la
Tama utakuja kuzama Bibi na mama atakushika tama utakuja kuzama Eh PDG Dr. Mutimuka
Slow slow
Down down
Slow slow
Down down Nakupenda lakini naogopa Nakupenda lakini naogopa
Usiogope usiogope
Marafiki zako wameshasema kwamba una tabia mbaya Vibaya Na nisijapenda unavyokuona mimi sijapenda
Asante sana
Najua roza wawo Kutwa kucheka Na subiri nipata moja jibu lake Lakini nashindwa kulipata kwa sababu Ro, 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 mbaya Vibaya mama Ila natamani kufika Ila nashindwa kwa sababu yako Kwa roza mbaya Kosha na 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 Binadamu ubaya wawo Wanajifunza ubaya Binadamu ubaya
Bibi na mama atakushika tama utakuja kuzama Bibi na mama atakushika tama utakuja kuzama
La la la
Sijalala
La la la
Sijalala
Muta watu Masha mavodi Atali
Mama,
mama,
baba,
baba,
mama,
mama.
Nalogwa, naloge logo machina ya. Nalogwa, naloge logo machina ya. Nalogwa, naloge logo machina ya. Baby,
mama,
baba,
baba,
mama,
mama, mama,
baba,
baba,
mama,
mama.
Ziwa, eh? Eh, Mr. Bondi.